babo abamani baje mu bana banyu ndabakubita uyu munsi we ngiye gukubita baba wabo bihagurukije mutuzi twanyu ngiye gukubita baba boni barimo gusenya ngo z'abanyarwanda ngiye gukubita baba wabo barimo gutuma abana bacu bazerera irababwira ati ndahwa nimusenge babwire ikintu gikurikiraho imana imbwira ya wasafati atufite abaririnje iramubaza ati mbese ufite abaturanzi ya wasafati we Imani la mugida ni estar un moseche, estar un moseche we, we estar un moseche. Oyo monti na muheto, oyo monti na chumu, oyo monti na mambukora, harakoru moseche we, harakoru moseche we. Imani la mugida ti mugi ya kuriri bangu mitaba moni. Imani la mugida ti mugi ya kuriri bangu mitaba mwamu. Yehoshafata tuiteka we, turariri mbi yehema, uzikurinda mana we. Akawa kabonye wahamba nate akona mugo kama wewe natawe turaririmbiye iramubwira ati muve muri byo bimenyere mu rugamba rwa hindu isura mugiye yakuvuga ngo ngeri mbabazi zanjye zihora witeka maze baturera we abagabo baramanuka abagore turamanuka abana bato nabo bari bahari uko bavuga kurera uko bavuga kurera igakubita mamoni magana tanu Kujiriba basika kubita bamone gihumbi ukabavuka ngugira ndase ikakubita magani nani baravuka tireka tubanze tuzwe dutoya twibyuma iyanise wamberati ntabwo nakorohera bamone iyanise wamberati abamone ndabamene umutwe iyanise wakabiri ati nanje naje iyanise wakabiri ati gihe bambera yandabakubitira muri piano maze soriste soriste we Soriste, soriste, we. Soriste, 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 we. Soriste, soriste, we. Maze baravuga bati tugiye gukurikizaho ibyuma biremereye. Basiste, basiste, basiste. Basiste ati nanje naje. Basiste ati nanje naje, we. Maze batera, 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 batera. Batera ati ndakubitira mu cyico. Batera, 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 we. Batera kubitira mu cyico. Maze bagiriye mu bose. Maze bajya mu bose icyarimwe. Ukomba kubita umuziki igakubita mamoni magana cyenda maze barawukata we umuziki barawukata umuziki barawukata we umuziki barawukata abandi bakoma amashyi we abandi bavuze impundu we abandi bavuze impundu we abandi bavuze impundu we bivuze ngo iyo akoze ibyo muhumure iracyakora Mazimujana kumonara Ati Yehoshafati we Wabi wanye Wabonye mjama ya mchiwaya Yehoshafati tuwe Kwa tukwari tukibere ye Kumuzichi Turiku katumuzichi Abari basho picha wana batu wafu ya jari Ina mawgira tijihe Nakata kumuzichi Na hitaka fataba mwani jihumbi Nga kubita hasi Mavuka kwa njirandes Nafata magani nani chari mwose Avuga ngo ngirane abakusanyiriza hamwe bose bagapfa maze baraserebura we maze baraserebura we abahesoro baraserebura maze baraserebura abandi bakoma amashyi we ababyaye bavuze impundu we bavuze impundu we baserebura insinzi we insinzi barayiserebura abandi bakoma amashyi we bivuze ngo iyo kose ibyo muhumure iracyakora Yeah, yeah, yeah. Ay, 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 mana maje tuyishimire mana yakira cyakora mana yakira cyakora izo fundo muzimugirize imana imuzimugirize imana imana yakira cyakora